Yeah.
It's you call me baby.
Clever. Spita mahiri kazini. Lopa beat,
Lopa.
Mahiri MC with the two bars wasifichi na mawaki kautupu wa porn stars kamulize kelo mita kitambo harakati ila sura bado was used kwenye posters so bado underground Karl Marx mwadui Mr. Flow bundi mikosi kwa mbaha wajui na fusha moshi sipo chunga pafo pumui game rap on Land Rover so bugato sumbui easy flow sokoni ni bay gali heavyweight lines karesa ni great gali sabab ni no use na utashi ni nyoko nite mtunzi wa handaki mahiri MC loko na hii ni lift ya foko najua my sister do kwao sina soko sometimes ni sawa ukiishi kwa ndoto ujinga ni kupis kwa foko sisi kitaa na zurura kajibwa koko hesab ni bay moko kama soka ni shawi chungo goko vunga mtoto nao ni muda kubwa kaa benchi kula msoto kila niki speed wanasema na speed venom flow ni matapishi kitema ya rudi tena mitaina nitamkali zaidi ya wawa nao jitunuku bora na misonu kari wao kila niki speed wanasema na speed venom Bro ni matapishi kitema ya rudi tena Mitaina nitamkari Zaidi ya wawa na ujitunu kubora na misonu kari wa Mr. Swanglish flows ain't bilingual beast I'm single, ain't wanna mingle no Bize natega mingle street ikitoka chimbo ni kwikwi Hewani sinaga wimbo sisikiki Sijia ushushwa kahongera so sina wimbo mashabiki Na chinja barapa mawaji halaiki Ajabu sina KCCC Clever Mr. Jobless ka BDP Na bengta man ile ki OPP Yeah, you know me, I ain't rap nigga I'm a nigga that raps with ego Pumbawa stand on my ground Wona tisha kawafu na wakilisha Tanzania Kiswahili kibantu na wafikisha mnapuanzia dhahiri surprise kavu Napo rise above hates Flow zangu big size anga zangu upeti utapeta vipi Wakati wezo wangu augusi kilo kichana na kuficha Kavigelegele kwa tarumbeta ya harusi Mistari maususi vile nasuka kichwani utadani nywele kwa msusi Kila niki speed wanasema na speed venom Flow ni matapishi nkitema ya rudi tena Mitaina nitamkari Zaidi ya wawa na ujitunu kubora na misonu kari wao Kila niki speed wanasema na speed venom Flow ni matapishi nkitema ya rudi tena Mitaina nitamkari Zaidi ya wawa na ujitunu kubora na misonu kari wao
It's Chikoni, baby.